Ekitongole ekiyigiriza kya UNEB kirangiridde nti enkyanga 13 ogwokusatu lw'ekigenda okufuna ebyava mu bigezo by'abaana abaatuula siniya ey'omukaaga omwaka ogw'edde 2025. Kijiridde ensisinkano yabaddewo olunaku olwegula kati w'ekitongole ekya UNEB ekikulemberwamu ssentebe w'ekitongole ekyo Professor Sestino Obua ne Minisita akola ku by'enjigiriza Jenti Kataha Museveni. Abayizi 16,000 mu binaabyo baatuula ebigezo bino okwetoola eggwanga omwaka ogw'edde. Era bano bwe muteeka ogusemba ogw'abaana basoma mu ddambi kw'ebisomesebwa ekkadde. Jennifer Kalule Musamba Nakayiza ye mwogezi w'ekitongole ekya UNEB.
Abayizi ab'omwaka 2025 be bayizi abasembayo okukola ebigezo mu kalikulamu enkadde era nga olunaku olw'enkya Mutadda Nokura Kyodongo bw'anaaba ng'ayanjula eggwanga ajja kubannyonnyola bayizi baakola batya era kiki ekigenda okubeerawo kw'abo abandyagadde okuddamu mpozi okuba nga bayimprovinga ku gwezi zaabwe. Bagaana okujjukiza bannaffe ba teachers, head of centers bannayo ebbanja basasule amabanja ago baleme okutataganyizibwa ate mu kiseera eky'okufuna ebigezo by'abaana baabwe kubanga singa wanaabirirawo alinayo invoicing eri outstanding nga tanaakugisasula ekitonde kigenda kuweereza engalo zaabayizi bonna.